pop soon a bala. Give me some, what you got there from your mama. Oshe, no kitaka tunatakupa banana. Today, navoli peleka mtoto na laana. Okay, okay, beautifully mama. Mwe wangu na udundisha pa. Usiku nomba unipe. Eti uchumba suna pena pi. Takupa adi umepo. Like that, like this, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah,
Natoka sinza na pita mazese. Hile tandale na pita mpaka mabibo. Kibusembulati na pita mpaka keko. Kigamboni ya mwologuruli bagamoni. Na pita di migo migo. Wendi jen mefata dundo ni keshe. Ubo kisingeli lushalo. Tuyomboni na kipanga cha machete. Mchinjise sonanjiwa shosho. I'm sin if you come here. Love sin na silimia zote kwa mchumba na zingatia. Wepo wachukulia sa tunde tunde shikilia. Shika maji shikilia uwenye matia kwa chile. Nani kaseme li singeli nogi mozebo. Nikipigwa ukai mwane tukibati karaga bao. Niki mambo itakuwa wao. Bachize choma 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 mtu kwao.
Like that, like this, like that, like this. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Supplier, supplier, eh.